Kandi kukanya hiyo chisaye kulezi nsugu Wazokusenza abaculi abaningi bangene kuwo uChamsa Nqandlovu nguye esimpetheyo namhlanje kuhlelo
angibingelele bonke abantu angabe belalele umsakazo njengamanje libingelelwa uThamsa Nqandlovu umfana ozalwa eCholotshe eMathetshaneni la ngizalwa khona and then ke ngase ngikhulela laphana koBulawayo kwamfazi ushaya indoda kwentuthu ziyathunqa kulapha engikhulele khona kula engiqalele ukuthi qala ukuhlakanipha khona
Ndlovu uthi bakhona abaculi abamenza waba lomdlandla wokucula.
Kusho ukuthi ngikhule ngilalela isicathamiya imbube, ngilalela iBlack Mambazo, ngilalela amaSoul Brothers, ngilalela othwalofu obheka umuzi, ngicela uxhaso lwenu lisixhase, lisapote kakhulu, ndithenge ama-CD.
Lidlalati lakhe elitsha esiliphetheyo namhlanje kuhlelo Hoza Hoza Friday.
Album yokuqala yayithi Amacala, and then le esibili ithi yona bathi kukude, and then abantu engisebenze nabo kule album le esibili ngisebenze noKhulekani odume ngelithi Khu lapha kuMpumelelo Shining Stars, ngisebenze lo Khu Khulekani, ngazosebenza ke nogazela iminyama la kuma backing vocals, and then ngazosebenza noMthabisi Moyo lapha esiginqini. Bengibamba nayabuya bambe nje umfowethu esinokubambisana kakhulu, and then ngizothi lapha kwibhesi ngasebenza noBhuti Bakhulule.
Abaningi bazithengisela ingoma zabo ikakhulu kulezi nsuku kumakhasi okuzilibazisa awe social media.
Atholakala ku Facebook ungasesha nje uthi Thamsanqa Mqondisi, uzongithola. Thamsanqa Mqondisi Ndlovu uzongithola ku Facebook. ICD yami manje ezitolo ayikatholakali kahle, kodwa bakhona abantu mhlambe ongabafonela ungathinta le phone number 083 421 5628. Ngathinta ke leyo number ungakwazi ukuthi uzitholele nawe elakho iCD. Siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi abaphuma kule Mandebeleni bakhala ngokuthi imiculo yabo ayidlalwa emsakazweni yaseZimbabwe. Laye-ke uThamsa Nqandlovu ukhala labaningi, kukanti nguye besikhojiselaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda Lisa.
Bati wugute, la pezi alunga koni ntoza. Chasa sena tumaini matimina.